Shall we pray once again?
Aspendas kulege fut.
We thank you, Lord, that in this time of bereavement, in this hour, we can rejoice in the Lord.
Siyabonga kakhulu Nkosi ukuthi kulesi sikhathi sokudabuka isikhathi sosizi kodwa singakwazi ukujabula sithokoze enkosini.
As we are together now, comfort each one and quicken every one and supply our every need.
Njoba sihlangene lapha Nkosi siyacela ukuthi ubusise yilona lo khona umnikeza amandla wenelise leso naleso sidingo Nkosi.
Comfort, strengthen the family. All the whole family circuit, all the friends, be with us and speak to our hearts.
Sicela Nkosi ukuthi uqinise umndeni, ududuze umndeni nazo zonke izihlobo ezisondelene nawo umndeni, uqhubeke Nkosi bephakathi kwethu.
Amen.
Amen.
Our text today we find in Psalm 116, verse 18.
Inkonzo yethu namhlanje izwi lethu silithola encwadini yamahubo isahluko sika 116 ivesi ngelika 18.
15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints.
Kuyigugu emehlweni kaJehova ukufa kwabangcwele bakhe.
I'm reminded of a girl, a beautiful girl. She was the only daughter of the family. The family was well-to-do. They were rich. They had everything this world could offer.
Ngikhumbula indaba yentombazane eyayiyintombazane ingane yodwa emndenini lo mndeni wawucebile kungumndeni ophakeme unezinto zonke emhlabeni.
She was very gifted. She had many talents. Even from childhood on, she was the eye of the parents and friends.
Lendodakazi ke yayiphiwe inesipho ihlakaniphile kusukela ebuncaneni bayo, yayiphiwe intombazane ehlakaniphile futhi yayigugu emahlweni abazali bayo.
When she went to school, she was the chosen one. She was the first one. Everyone was around her.
Ngesikhathi ya esikoleni yakhethwa futhi ukuthi ibe yinto esikoleni, bonke abantu babeyizungezile beseduze kwayo.
When she got to university, when somebody was chosen for something specific or a special place, it was always her.
Uma esefika e-university, uma sekudinga ukukhetha umuntu, akhethelwe isikhundla esithile, bekhethwa yena le ntombazane.
And when the time came to choose a beauty queen, she was chosen.
Mase kufika isikhathi sokuthi makhethwe unobuhle wase university kwakhethwa yona le ntombazane.
She found her parents, she got her mother and she says, I've got good news for you. I'm going to be crowned as the beauty queen on such and such a day.
Uma esethole lezo zindaba washayela abazali bakhe abatshela ukuthi bazali sengithole nginikeza izindaba ezinhle ngikhethiwe ukuthi ngibe nginobuhle walesi sikole ngosuku oluthile ngizobekwa umqhele ukuthi ngiyimini unobuhle walesi sikole.
And the mother said, oh my child, your dad will be thrilled to hear this. As soon as he comes back, I'm going to tell him, and I want you to know. We are going to buy a dress for you for that special occasion. And it won't be a cheap one.
Umama wajabula kakhulu wathi nobaba wakhe uzojabula mayifika ngizomtshela kodwa futhi sizokuthengela nengubo enhle phambili ngalolo suku lolo. Akuzoba ingubo nje eshibhile kodwa kuzoba ingubo ephambili.
So that day came.
Usuku lafika.
To make a long story short.
Ukwenqamula indaba.
She was crowned.
Athwesa umqhele.
After a few hours, they said, Please excuse us. We've got to drive for a few hours. It's a long way. And we leave you and you can carry on with the party.
Abazali bathi sixolele ingane yami sikudinga ukuthi sidrive sishayele amahora amaningana endleleni sizohamba manje sikushiye kodwa qhubekani nina nijabule emcimbini.
When they got home it didn't take long and the telephone rang.
Uma sebefika ekhaya abazali akuthathanga sikhathi lwakhala ucingo.
So the mother went to the phone.
Umama wahamba wayophendula ucingo.
And the person on the other side said, "Are you the mother of so and so?"
Umuntu ongalo cingweni wathi ngicela ukubuza ukuthi wena ungumama kasibanibani usibanibani na?
She said yes.
Umama waphendula wathi yebo.
She said a heartbreaking thing happened.
Wathi izindaba ezimbe ngizokutshela zona khona into ethile edabukisa yenzekileyo.
After everything had been done and the people went home, your daughter drove home to where she stays.
Lo muntu uthi uma sewuphele umcimbi kade sinawo la indodakazi yakho ihambile yangena emotini idriver ibuyele ekhaya la ihlala khona.
On the way she was involved in an accident.
Endleleni indodakazi yahlangana nengozi yemoto.
And I suggest to you that if you still want to see her, come as quickly as you can.
Lo muntu ongale sibhedlela wathi ngiyacela mama uma ukungenzeka usafuna ukumbona saphila shesha manje ufike uzombona.
They raced to the hospital.
Bajaha baphuthuma esibhedlela.
The matron was there to meet them.
Umatron wayesemile umatron phandle balindile emoti
ukuthi ba took them through to the girl.
Wabathatha wabasa la kulele khona intombazane.
She had a swollen face.
Wayenobuso obuvuvukele.
She lay there.
Elele
lapha. Many bones in her body had been broken.
Elele lapha embedeni kungekho thambo emzimbeni wakhe elingephukile.
Her mother went on her tiptoes into the room to her bed and bent over her and said, "Dear child, we have come. I've come with your dad."
Umama wasondela kancane engahambi kakhulu kodwa enyenya nje wasondela eduze kombhede wakhe wafike wathi, "Mntanami, sesifikile mina nobaba wakho sesikhona."
She opened her eyes.
Intombazane yavula amehlo.
And she says, "Mom." In actual fact, she said, "Mama," in spite of being in America. "Mama, I want to thank you. You've taught me good manners."
Wathi, "Mama," intombazane yathi kumama, "Mama, ngiyabonga kakhulu ngokuthi ungifundise inhlonipho amamenazi amahle.
How to live.
Ukuthi kuphilwa kanjani.
How to light a cigarette.
Nanokuthi ulayitwa kanjani ugwayi usikilidi.
How to lift a glass of wine.
Nanokuthi libanjwa kanjani iglasi lika legologo.
But mama, there's one thing you didn't teach me. How to die."
Kodwa wathi, "Mama, khona into ethile ongazange ungifundise yona ukuthi kufiwa kanjani."
"Please tell me now, for I am dying."
Wathi, "Ngiyacela mama, ngitshele manje ngoba ngiyafa."
The mother couldn't speak. It was as if something had closed her throat.
Umama akakwazanga ukuthi akhulume kwaba sengathi khona into ekhona la emphinjeni wakhe.
Then she said, "Mama, please be quick. I don't know how to die."
Intombazane yaqhubeka yathi, "Mama, ngiyacela sheshisa, ngifuna ukukwazi kufiwa kanjani, umuntu ufa kanjani."
And the mother didn't know what to say.
Umama akakwazanga ukuthi uzophendula athini.
And shortly after that, she closed her eyes forever.
Emvana nje kwalokho intombazane yavala amehlo kokugcina ayiphindanga yawavula.
May God grant us that in this service God will become more real to us, and that will be prepared to meet with him at any time.
Kwangathi uNkulunkulu angasiza ke kuyo lenkonzo namhlanje siqonde kabusha futhi ukuthi sibe ngabantu abazilungiselele ukuthi sihlangane naye noma ngasiphi isikhathi.
Death to his saints is precious to those that are right with God. But those that are not right with God, it's something terrible.
Ukufa kuyigugu kwabangcwele bakhe uNkulunkulu kulabo abalungiselele nabazilungiselele ukuhlangana naye kodwa kulabo abangazilungiselele kuyinto enzima kakhulu.
John said he'd like his funeral to be like a wedding celebration.
UJohn wathi uthanda ukuthi umngcwabo wakhe ufane nomshado, umcimbi womshado.
But if a person hasn't prepared and made right with God, it's the worst thing that can happen.
Kodwa uma umuntu engazilungiselele ukuthi ahlangane noNkulunkulu, isikhathi esinjengalesi kuyisikhathi esiyoba nzima kakhulu.
But even if we are Christians, it's still sore inside and we feel it.
Noma singabazalwane kodwa kubuhlungu enhlizweni zethu siyakuzwa futhi.
And our tears are close by.
Izinyembezi zethu seduze emahlweni ethu.
And we heartbroken.
Futhi izinhliziyo zethu zidabukile.
I remember when my father passed away.
Khumbula ngesikhathi ubaba wami edlule emhlabeni.
My eldest brother brought the news to me. I visited him every day in hospital.
Umfowethu omdala wafika azongitshela lezo yindaba mina bengijwayele ukumvakashela esibhedlela usuku nosuku.
And then in the morning before I could be there he passed away.
Ngalolo suku ngaphambi kokuthi ngifike mina esibhedlela ubaba wadlula emhlabeni.
My dad had a special place in my heart.
Ubaba ubenenhliziyo ubenendawo enkulu enhlizweni yami.
If I'd be overseas I count the days. So many days left and I'll see my father.
Uma ngivakashele phesheya bengibala izinsuku ukuthi sekusele izinsuku ezingakanani ngibuyele ekhaya ngibone ubaba.
When I received the news, I was heartbroken and I cried.
Ngesikhathi ngithola izindaba zokuthi ubaba udlulile emhlabeni ngadatshikelwa inhliziyo ngakhala.
The next week I had to go to Europe on a preaching tour.
Ngesonto elilandela lapho ngangizoya ephesheya eEurope ngiyoshumayela.
I said I can't go. My father has passed away. My heart is broken. I'm going to cancel the tour.
Ngathi ngeke ngikwazi ukuya phesheya, ubaba udlulile emhlabeni, inhliziyo yami idabukile, ngizovele ngilikhansele ngilinqamula uhambo lokuya phesheya.
Then something happened.
Kwaba khona okwenzekayo.
I had a dream.
Ngaba nephupho.
It was as if I stood on a huge plane.
Kuba sengathi ngazibona ngimi ethafeni endaweni endlalekile.
And I saw a car coming straight for me.
Ngabona imoto nansi iza isondela kimi.
And as soon as the car came, I could see the driver and the person sitting next to him.
Mayisisondela imoto ngangikwazi ukubona udriver umshayeli nalomuntu ohleli eceleni kwa driver.
And when they were here I realized it's my father and I said, Dad, I thought you had gone.
Uma sebesondele ngabona ukuthi ubaba lo okule moto ngaya ngathi awubaba bengicabanga ukuthi udlulile emhlabeni.
And he just opened his window.
Wavula iwindi ubaba.
And he said, Son, don't keep me back. I'm busy serving the Lord up there.
Wathi ndodana ungangibambezeli, ungangivimbi, ngimatasatasa lephezulu, ngikhonza inkosi, ngikhonza uNkulunkulu.
And he told the driver, carry on.
Watshela umshayeli wemoto wathi shaya izule, hamba.
And there I stood alone, ashamed. But those words of my father washed away my tears. And I don't think that I shed another tear the words of my dad ringing in my heart. Erlo, don't keep me back. I'm busy serving the Lord.
Ngasala lapho ngimile yahamba imoto zasuleki ngembeze emahlweni ami kodwa lawo mazwi kababa namhlanje mangiwakhumbula ayangiduduza enhlizweni yami lapho ubaba athi khona ungangibambezeli ngitedele ngihambe ngoba ngikhonza uNkulunkulu mina uyangiphazamisa.
Dear friends, death for a Christian is not fatal.
Bahlobo abathandekayo, ukufa kumzalwane kumuntu okukholwayo akubona ubuhlungu.
Death for a child of the Lord is not final.
Ukufa kumntwana kaNkulunkulu akusona isiphetho nesiphelo sendaba.
Those who die in Christ are not dead. They are more alive than what we are right now.
Labo abafa befela enkosini abafila kusona isiphetho bayaphila kakhulu kangcono kunalokho abaphila lana.
Jesus comforted Martha and Mary.
UJesu waduduza uMartha noMaria.
When the brother had passed away.
Ngesikhathi umfowabo esedlulile emhlabeni.
And Jesus spoke to Martha. And she replied.
UJesu wakhuluma kuMartha, uMartha wayesephendula.
Jesus had spoken about the resurrection.
UJesu wayekhulume lapho ngokuvuka kwabafileyo.
Martha replied, I know he will rise again in the resurrection at the last day.
UMartha waphendula wathi ngiyazi ukuthi uyovuka yebo ekugcineni ngosuku lokuvuka kwabantu.
Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies.
UJesu waphendula wathi mina ngingukuvuka nokuphila. Lo okholwayo othe kholwa ephila kholwe yimi uyoba nokuphila okuphakade, okuphakade.
And everyone who lives and believes in me will never die.
Nalo okholwayo ephila ngeke afe.
Do you believe this?
Uyakholwa yilokho na?
I would like to use an example.
Ngithanda ukuthi ngisebenzise ke umfanekiso.
Of D.L. Moody, the American evangelist.
Umfundisi waseMelika D.L. Moody owayishumayela ivangeli.
Those words of our Lord, that the one who believes in him will live, even though he dies.
Lawo mazwi enkosi yethu Jesu Christu athi umuntu okholwa yimi noma efa kodwa wophila.
Reminds me of this famous American evangelist, D.L. Moody.
Lokho kungikhumbuza ke lo mfundisi waseMelika D.L. Moody.
Realizing that he would soon be gone from this world, one day Moody said to a friend,
Uma eseqonda umuntu ukuthi kungenzeka ukuthi adlule kulomhlaba, washo lamazwi ekhuluma kumngane wakhe.
Someday you will read in the papers that Moody of East Northfield is dead.
Wathi kumngane wakhe uyofunda ngelinye ilanga ephepheni ukuthi uMoody okuhlala endaweni ethile usedlulile emhlabeni.
And he said, don't believe a word of that.
Wathi ungakholwa na okuncane kwalokho okufundayo.
I shall be more alive than what I am now.
Ngiyobe sengiphila kangcono kakhulu kunalokho engikuphila manje.
I shall have gone up higher. That is all.
Ngiyobe senginyukele endaweni ephezulu kunale engikuyona kobe kuyilokho kuphela.
Out of this clay. Old clay tenement into a house that is immortal.
Ngiphume kulomzimba owakhiwe ngobumba nangodaka bese ngiya endlini eyakhiwe ngendlela ephakeme ngendlela eseqophelweni eliphezulu.
I'll have a body that death cannot touch.
Ngiyobe senginomzimba ongeke uthintwe ukufa naphakade.
That sin cannot taint.
Isono esingeke siwunyakazise siwuthinte siwone lowo mzimba.
A body fashioned like unto his glorious body.
Umzimba owenziwe wafakwa nenkazimulo kaNkulunkulu.
He said, I was born of the flesh in 1837.
Uthi ngazalwa mina ngisemzimbeni ngonyaka 1837.
But I was born again of the Spirit in 1856.
Kodwa ngazalwa ngokomoya ngazalwa kabusha ngo 1856.
And he said, that which is born of the flesh may die.
Wathi lokho okuzalwe ngokwenyama kungafa.
But that which is born of the Spirit will live forever.
Kodwa lokho okuzalwe ngokomoya kuyophila ingunaphakade.
That is what Moody said to his friend.
Iloko okwashiwo ngumuntu ekhuluma nomngane wakhe.
And this is how Moody lived.
Ilendlela ke umuntu aphila ngayo.
He lived expecting the return of the Lord at any moment.
Waphila ngendlela ukuthi ahlale elindile elinde ukubuya kwenkosi noma ngamuphi umzuzu.
He said that always when he was to preach, he told himself.
Wazitshela lento njalo mangabe ezoshumayela.
Dwight, before you end the sermon, the trumpet may sound.
Wathi noma ngasiphi isikhathi nangaba ngaphambi kokuthi uqale inkonzo icilongo lingakhala noma nini.
Always when he preached, he reminded himself that Jesus might have returned before he ended the service.
Njalo uma eshumayela ube nakho lokhu engekangeni ngisho enkonzweni aqala intshumayelo, wayezitshela lokhu ukuthi uJesu angabuya noma nini ngaphambi kokuthi aqale inkonzo.
Now I like to tell you how he went home.
Ake ngintshele ukuthi ke wahamba kanjani esekhaya.
Jesus didn't return with the sound of a trumpet to him.
UJesu akazange abuye ngokukhala kwecilongo eza kuye.
In 1899, when Moody was 62 years old,
ngo 1899 ngesikhathi uMoody eseneminyaka engamashumi ayisithupha ubudala,
he went on a preaching trip.
Wahamba wayoshumayela ephuma eyoshumayela ivangeli.
And when he got to a certain town, he didn't feel well.
Uma esefike kulelo dolobha lelo wazizwele engaphilile kahle.
After preaching his last sermon, he was very ill.
Emva kokuqeda intshumayelo yakhe leyo yokugcina wazizwela futhi ephatheke ngendlela isimanga engaphilile.
It got worse till he realized that he wouldn't be able to finish the tour.
Waqhubeka nobunzima ukungaphili wazibonela ukuthi ngeke aliqede lolu hambo lwakhe lokushumayela.
So he went home.
Wabuyela ekhaya.
That evening as the sun set,
ngalobo busuku leyo ntambama ngesikhathi sekushona ilanga,
he decided to go upstairs to dress for supper.
Wakhuphukela estairs ukuze alungele isidlo sasebusuku.
As he was climbing the stairs, he struggled but dragged himself along.
Uma ekhuphuka lezo zitebhiso lezo kwakunzima ukuthi enyuke, kodwa nokho wazama waqinisela waze wafika phezulu.
And decided not to go to supper but rather lie down on his bed.
Kodwa wayesenqume uma esefike phezulu ekameleni eliphezulu ukuthi hayi ngeke ngisabuyela phansi ngiyodla, kodwa ke ngithi ukulala kancane embhedeni wami.
As he was lying on his bed, his son Will came and sat next to him.
Ngesikhathi esalele lapha embhedeni wakhe kwasekufika indodana yakhe yahlala eduze kombhede wakhe.
And then Moody said, the earth is receding and heaven is drawing nigh.
UMoody wayesethi umhlaba kubonakala sengathi uya ngokuya uqhela uyanyamalala, kodwa izulu liyasondela liza kimi.
His son said, Dad, are you dying?
Indodana yakhe yambuza yathi, Baba, usuyafa yini, usuyadlula yini kulo mhlaba?
Or are you dreaming?
Noma mhlawumbe uyaphupha.
He said, no, I'm not dreaming. It is the truth which I am saying.
Wathi indodana, angiphuphi kodwa iqiniso leli engilikhulumayo.
But he said, if death is like this, it is wonderful. It is beautiful. It is sweet. There is no valley, no difficulty. If death is like this, it is glorious.
Kodwa wathi uma ukufa kunjengalokho engikubonayo nalokho engikuzwayo kusho ukuthi kuhle kumnandi kuyajabulisa uma ukufa kunje ngempela kunenkazimulo ngiyajabula kuyangijabulisa ukubona lokho.
Among his last words were, "This is my triumph. This is my coronation day. I've been looking forward to it for years."
Amanye amazwi awasho ngesikhathi esedlule emhlabeni wathi, "Lokhu kungukunqoba engikubonayo njengamanje, lokhu kungukutheswa umqhele, lokhu kungukonyeliswa engikubonayo njengamanje, bese kunesikhathi eside ngikulangazelele lokhu kuba ngingene kuko."
This old world has long since lost its charms for him, and for a long time he had been homesick for heaven.
Lo mhlaba lo wawusulahlekelwe noma yena wayeselahlekelwe injabulo yokuphila ahlale kulo mhlaba kodwa izulu kwakuyiyona nto eyayiseduze eselilangazelele izulu ukuthi afike kulona.
He continued to say, "I've been in the gates. I saw the shining faces of the children."
Waqhubeka wathi, "Bengikhona emasangweni ngibonile ukukhazimula kobuso kwezingilosi noma kwabantwana bakhona le."
He died about 7 a.m. December 22, 1899.
Washona ekuseni ngo December 22 ngo 1829.
With a note of victory.
Edlula emhlabeni kulelo note naleyo ndawo yokunqoba.
He reported to have said such things as, "Heaven is getting closer."
Lo mbiko lo owawusho ngaleso sikhathi wokuthi nanti izulu liyeza liyasondela kimi.
God is calling me.
UNkulunkulu uyangibiza.
This is my triumph.
Lokhu kungukunqoba kwami.
This is my coronation day.
Lolu suku kusuku lokuthweswa komqhele kimi.
It is glorious. God is calling and I must go.
Kuyinkazimulo engikubonayo uNkulunkulu uyangibiza sekufanele ngihambe manje ngiye kuye.
No pain, no valley, it's bliss.
Akukho buhlungu, akukho mihosha namagquma khona kodwa konke nje kuyajabulisa.
That is how God took him and he passed away.
Ileyo ndlela kuNkulunkulu amthatha ngayo wayesedlula emhlabeni.
He was expecting the trumpet.
Well, lindele icilongo ukuthi likhale.
But Jesus came to him in a different way.
Kodwa uJesu wafika kuye ngendlela ehlukile.
He came to fetch him not with a second coming.
Wafika uJesu kuzomlanda hayi ngokubuya kwakhe kwesibili.
But through sickness and death.
Kodwa wafika kuye ngokufa nangesifo.
He can come with a trumpet.
Yebo ngafika uJesu ngokukhala kwecilongo.
But he can come through death as well.
Kodwa ngafika futhi ngokufa ngaleyo ndlela.
Then death is the trumpet.
Ukufa kuphenduka kube yikho ukukhala kwecilongo kuwe.
Moody changed his preaching tour he had arranged. But the Lord cut through all his plans. And he said, "If death is like this, it is wonderful."
Umuntu kwathi ngutalinqamula uhambo lwakhe lokushumayela wabuyela ekhaya kodwa ngesikhathi uNkulunkulu esemlandile wathi uma ukufa kuyilento engiyibonayo kusho ukuthi kuyisimanga kuyathokozisa.
I've said that death for a Christian is not fatal.
Ngishilo ngathi ukufa kumntwana kaNkulunkulu akuyona into exakile inkinga.
The Bible says death to a Christian is gain.
IBhayibheli litshela ukuthi ukufa kumuntu ongumzalwane kaNkulunkulu kuyinzuzo.
Because Jesus is the resurrection and the life.
Ngoba uJesu Christ uyena ongukuvuka nokuphila.
Those who die in Christ are not dead. They are more alive than what we are.
Labo abafa bekuKristu abafile kodwa baphila kakhulu kangcono kunoba bephila lapha emhlabeni.
This is true of all those who have been redeemed by the blood of Christ.
Kuyiqiniso lokho ikakhulukazi kulabo abathengiwe ngegazi likaJesu Kristu.
Who have been changed by the power of the Holy Spirit.
Abaguquliwe ngamandla kamoya oyingcwele.
Those whose names are written in the Lamb's book of life in heaven.
Labo abamagama abo abhaliwe encwadini yelembe ezulwini.
Dear friends, it would be good if each one of us here today would check our own lives in the light of eternity and ask.
Bahlobo abathandekayo ngabakuhle kakhulu ukuthi wonke umuntu okhona lapha endlini angakwazi ukuthi azihlole abone ukuthi impilo yakhe ilungele yini ukuthi ibhekane nengunaphakade na.
Am I ready to die? Even if God should come to me unexpectedly.
Ngabe mina ngikulungele yini ukufa noma ngabe uNkulunkulu angafika kimi noma ngasiphi isikhathi.
Am I one of those whom it is said that death is gain to them?
Ngabe ngingomunye walabo bantu okungashiwo ngabo ukuthi ukufa kuyinzuzo kubona na.
No loss.
Kungekho kulahlekelwa.
Have I prepared myself?
Ngabe ngizilungiselele mina na?
Have I put everything in my life and in my past in order?
Ngabe ngilungise konke ngakubeka ngononina yini konke okwesikhathi esedlule nalokwesikhathi esamanje kwabasendaweni kuyona yona na?
With God and my fellow men?
Mina noNkulunkulu ngilungise kanye nabantu engihlala nabo na?
That no stone has been left unturned.
Lapho kungekho tshe elingatholakala lingaphendulwanga noma lingavulwanga kubonakala ukuthi kukhonani ngaphansi kwalo.
Dear friends, let us not leave this place without being absolutely sure of this.
Bahlobo masingayishiyi le ndawo sihambe singazange siba nasiqiniseko salokhu.
This is one thing which none of us can afford, and that is not to be right with God.
Enye izinto le ekufanele ukuthi kungabikho umuntu ongayidlula nje ayiyeke eceleni engayilungisanga ukuthi umuntu angabi sendaweni okuyiyona yona noNkulunkulu angayilungisa indaba yakhe.
He can come to any one of us any moment unexpectedly like a thief in the night.
Angafika uNkulunkulu kithi la ilona lo afike kuyena njengesela elifika ebusuku lizontshontsha.
I've mentioned how marvelous it is for a Christian to leave this world having made right his life with God.
Ngithintile ukuthi kuyisimanga esingakanani, kuhle kangakanani ukuthi umzalwane awushiye lo mhlaba ebuyisene noNkulunkulu indaba yakhe ilungile phakathi kwakhe noNkulunkulu.
And death, dear friends, is something every one of us has got to reckon with.
Ukufa mhlobo kufanele kube yinto esiyazi ukuthi wonke umuntu phakathi kwethu kumele ukuthi abhekane nakho adlule kukho.
The Bible says, as it is appointed unto men once to die, but after that, the judgment. It's appointed unto men. God has appointed that day for you.
Njengoba iBhayibheli lisho ukuthi kumiselwe ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho ukwahlulelwa. Ngakho ke kumiselwe lukhona usuku uNkulunkulu alibekile kithina sonke ukuthi sidlule emhlabeni.
The day will come when every one of us will have to die if the Lord hasn't returned before that.
Wonke umuntu phakathi kwethu kumele abhekane nalolo suku luyeza lapho umuntu eyodinga ukuthi afe adlule emhlabeni uma uNkulunkulu engazange abuye ngaphambi kwalokho.
Don't forget that.
Ungakhohlwa lokho.
Appointed once to die, after that the judgment.
Kumiselwe ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho kwahlulelwa.
It is appointed.
Kumiselwe kubekiwe.
uNkulunkulu kumisile ukuthi lo nalo afikaye kodwa emva kwalokho ukwahlulelwa.
God has appointed that a man must die once and after that the judgment.
You may think it's still far away, but then it's today.
Ungacabanga wena ukuthi into ekude nje le kodwa empeleni kube kuseduze kula eduze kwakho.
Sometimes very unexpectedly.
Kwesinye isikhathi kube into ethusayo engalindelekile.
I remember an American man who said that he had the cure for death.
Ngiyakhumbula enye indoda yaseMelika eyamemezela ukuthi yona inekhambi noma umuthi wokwelapha ukufa.
He spoke on TV.
Yakhuluma ku television.
Saying he has a diet which will cause you to become 140 years.
Wathi lo muntu yena usethole indlela noma amakhathakhathana athile azokwazi ukuthi mawathathile uwasebenzisa ukwazi ukuphila iminyaka engaphezu kwekhulu uphile emhlabeni.
He spoke about it and about the food that one should eat.
Wakhuluma ngalokho, wayesekhuluma nangezinhlobo zokudla kufanele ukuthi umuntu azidle.
Then something amazing happened.
Kwase kuba khona okwenzekayo uyisimanga.
When he had finished his broadcast of the diet, which would cause you to live to 140, he fell down and died.
Uma eseqedile ukukhuluma kuthelevishini abantu bonke bebuka uhlelo lwenziwa, eseqedile ukukhuluma ngokuthi umuntu angaphila iminyaka engaphezu kwekhulu edla lamakhathakhatha akhe, washayeka phansi khona lapho wafa phambi kwabantu.
The word appointed is a very interesting word. It means to fix a point or to arrange a time.
Leli izwi elithi kumisiwe noma kuqoshwe phansi ukuthi kwenzeke kuchaza ukuthi kukhona isikhathi esimisiwe ukuthi kuyokwenzeka ukuthi ngesikhathi esithile.
God has arranged that time, dear friend. We don't know who will be the first one among us to leave us.
UNkulunkulu simisile leso sikhathi bahlobo, asazi thina phakathi kwethu ukuthi ubani ozolandela asishiye.
That's why David said, teach us, God, to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.
Ingakho inkosi uDavide yathi inkosi sifundise ukubala izinsuku zethu ukuze sikwazi ukuthi sibe nokuhlakanipha.
In closing, I would like to remind you of the Samaritan woman asking for that living water. And Jesus said, go and call your husband.
Ekugcineni ngithanda ukuthi nginikhumbuze ngalowo wesifazane waseSamaria oweza kuJesu wathi ngicela ungiphe lawo mazi okuphila amanzi. Kodwa uJesu wathi hamba uyobiza indoda yakho.
She says, I haven't got a husband.
Wathi anginayo indoda mina.
Jesus said that she was right.
UJesu waphendula wathi uqinisile ushaye khona.
She had had 5 husbands. And the one she had at that time was not hers.
Wayeseke waba namadoda amahlanu ngaphambi kwalokho, nale ayehlezi nayo ngaleso sikhathi yayingaqondene naye.
She went out and told people that Jesus had told her everything that she had ever done.
Waphumela ngaphandle edolobheni watshela abantu ukuthi nangu uJesu ongitshele konke engikwenzileyo.
Has Jesus told you what you have done in your life already?
Ngabe uJesu sekutshelile yini wena konke okwenzileyo empilweni yakho na?
Have you met with the dear Lord Jesus?
Ngabe usuhlanganile nenkosi uJesu ethandekayo na?
Don't tell me that you have met with Jesus and he didn't tell you everything that you have done up to now.
Ungangitshela ukuthi usuhlangene nenkosi uJesu Kristu kodwa ingazange ikutshele konke okwenzileyo kuze kube manje.
Do you know what it means to meet with Jesus?
Uyakwazi yini ukuthi kuchaza ukuthini ukuthi uhlangane noJesu?
The day you meet with Jesus, he will tell you everything that you have done in your life. And if he doesn't, you haven't met with him yet.
Inkosi uJesu mohlangana nayo izokutshela konke okwenzileyo empilweni yakho kuze kube manje uma kungenjalo awuhlangananga naye uJesu.
I would like to tell you now in closing.
Ngithanda ukuthi ngisho lokho ekugcineni.
Pray that God will show you what you have done already in your life.
Thandaza ukuthi uNkulunkulu akuvezele ukuthi yini osuyenzile empilweni yakho kuze kube manje.
So that you can confess and forsake it.
Ukuze ukuvume lokho uhlukane nakho ukushiye.
For it is appointed unto men once to die, but after that the judgment.
Ngoba kumiselwe ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho kube ngokwahlulelwa.
Are you prepared for that day today and right now?
Ngabe ulungele into losuku namhlanje manje na?
That is the question which you need to answer.
Umbuzo ke lo kudinga ukuthi uphendule ube nempendulo.
So death to the saints is something wonderful, but those that haven't made peace with God, it's a terrible time, because you'll find hell with the mouth wide open to swallow you forever and ever.
Ngakho ke ukufa kwigugu kwabangcwele abafela kuyena uNkulunkulu kodwa kulabo abangazilungiselele ukuhlangana noNkulunkulu abangayilungisanga indaba yabo noNkulunkulu kubuhlungu obunzima ngoba isiqogo sobe sikulindile sivule umlomo waso ukuba sikugwinye sikufake kusona.
May God bless you all.
Kwangathi uNkulunkulu anganibusisa nonke.
And may he grant us ears to hear.
Asinikeze nezindlebe zokuzwa.
Thank you.
Ngiyabonga.